Seigneur, viens dans ma vie. Ah, alors, Seigneur, j'ai ma genou. Ah, devant toi.
Moi, dans chaque coup, je vais guider. Oh, yeah. Ariki, si quand vous amarrez, nyote we guhora njengwa nawe Ndeke guca munzira ibihumbi Oh my God Nacho nakwishoboza muri isi yanduye Izi mbaraga Oh my God Sinifuza kuba umugaragu w'ibibi Mishamu mababa yawe Ibyitwibisitaza ubimvanire mu nzira umajya namaza umoze umugisha mubineza ingorane mbere umurengezi uzafata ikiganza ungeze aho nakeka Iko ni minshi ku isi Ibituyobya hani byinshi cyane Shyize ubuzima bwanjye mu biganza byawe Igikoresho cyawe ibihe byose Oh my God Nacho nakwishoboza muri isi yanduye Izi imbaraga Sinifuza kuba umugaragu w'ibibi Mishamu